Barclays Bank is doing it again. Your favorite radio drama, Madi Majwana, Stories from Your Pocket, Season 2, is back on the airwaves.
Rago kabelo moto ho le te ha go ketse di a tsidifa
siane ga ja tsore ke tla
ao kana ke moto ho mo soka no o ratang
mawe a kere kere le siane ha ga o tse tswana o batle ke tumela moto go mo gareng ke sa o batle mane ka re ngwana wa lla bise go bona o di ana makabelo ya
ija go siane te ke
a komplele makabelo tota ka nye ya gago ya sekolo o etsa kae he ga o se tsena sone sekolo se sa gago bongwana ke ba ko kae a o batla go phuaganya bongwana ke go lebeletse mosadi kwena he tota mosola hela wa sekolo se sa gago keng
rago kabelo rona bakgobotsa dipotlana ra rotloediwa go ikoketsa gone gompieno jaana ga re itse mananeo a teng a e leng gore a ka re thusa go oketsa kgobonyane ya ronae mme le ga a le teng gate gore o bone madi ke gore o bo o supile bokgoni jo bo tseneletseng jwa go tsamaisa kgwebo ya mofuta oneo
ee ke lona lebakanyana leo hela mmakabelo lebakanyana le leone ke lona le irang gore o tsene sekolo
o itse o rrago kabelo ga ike o bo o reetsa ga nke o bo o reetsa mo nako ena a gore e tlogele motho wa modimo
nnyaa tswelele tswelele mane o itlogelele o itlogelele o raya o itlogelele mpolelela gore gonne ka nako yone eo ga o ile sekolong bo ngwana ke bako kae a bana le ruta
nnyaa ke gore a ruta ore ka morara a re tlhokomelele bana re ntse re se na la le thebe ya go mo duela
ke foo jaanong
bona ke tla tswa ke leletsa ko gae ka mosa go seng ka mong o itse gore o ka ntapisa mo nnako ena helang basimane ke lona tswang ka kona kwa sekolo e chaile le a go tsena leitikana e tlhaga nneng banna lo anti
dumela abuti nka o thusa
ke batla go rekisa fridge le stove
ke tsao ta ke bone dipampiri tsa tsone le ID wa gago ke wena mopati
mopati ke nnamma di santse di le diša le wena wa di bona
they can't be new o ntse o di dirisa ta re sengwe le ka fridge o e rekile le
ke e rekile ngwaga o fetileng ke na le dipampiri tse di supang gore ke e rekile 5000 pula
nnyaa yone e lebe ga e santse e siame o ne o batla re go adima madi re santse re go tshwareletse o ta o e golola after a few days
nnyamma ke batla go e rekisa
o ne o lebile gore o ka dira bokae ka yone
e bogolwang ka bona 3200
papati madi ao a mantsi thata we also have to be able to sell it re a go dira bokae ka second hand re go fa madi othe
mme kana e ntšha
ga e ntšha mopati ga e ntšha le rona re ka ke re a rad customer tsa rona re fridge ntšha that would just be boferefere
e le gore lona le batla go e tsaya ka bokae
ga o le lesego o ka bona 1000
ae e tlebe e le go ntsietsa moe
a ona o ka dumelang go reka second hand ka madi a mantsi
e le gore stofo sa lelago se tsa bokae mahala
how much did you buy it
ke se rekile 3000 pula
se segologolo thata mopati o se rekile leng
ke se rekile ngwaga o fetileng le sone
nnyaa se se šile thata le rona re se tsenya mo shopong e tebe e le go leka bareki tumelo
ga le se batla
o batla bokae
go thusang ka ga lona go mpha se ke se batlang lona le batla go mpha bokae
a re bue ka fridge mata stofo sone se take kaoganya e ka re ne re utlwana botuka ka fridge
nnyamma ga nka ke ka boka e rekisa 1000 pula ke ya go dirang ka matsana a teng
o bua ka tsone
bogolo tsa ke ya go ikakanya sešhamo
ke gore bana ba ba tlatsa jarata ya me leswe ke gore bone ba nna fela ba ja di-sweets nna ke nna o ke salang dipampiri tsa teng o itse gore ke tla emisa ke tshwanela ke gore ke emise madi a dilekerenyanatse o raya gore jarata ya ka nna leswe ka bokete bo bokanakana ao
dumelang kako
ao ruta gore leng gompieno o sa theogela
e pelege ye kalwa tsa motho makabelo bona mo bo go ame gore a ntsang a kgobogile he gompieno ga ke a ye gope ke itheeditse motho wa modimo ke tla ya ka moso o kae motho o ra kabelo o theogetse
emma hei le ene o dule ga a suma
mathata o sere motho o letse a go galegetse mo e leng gore mmakabelo ke ne ke reeditse ela kere ka modimo fela a ka tsena mo ntlong go ntse go ntsealo o tle bo bitsa mapodisi
wa bo o re nne le wena ruta motho
ela go ne go rileng mmakabelo
bona o a nkgakolola fa ke sa nela a se mausing ga le ke e go batla airtime
o
itse gore rrago kabelo o ntsentse le sukuru a re ga ke a sekolong ke tlogela bana ba le mang
bana nna motho wa modimo sekoropo se se ntile ke a itheogelela le se kabela lebaka kwano
nyamma ga re ka ke bera lebaka ko re sena thebe ya go go duela ke leletsa mmangwane ga ga e gane gongwe mmangwane o itse ngwana mongwe o ka tlang go nthusa fa ke siane mma o ka nti
ke gone
Koko?
Tsena.
Dumelang mo ofising.
Oh, hi Tijani. Nka go thusa?
Hesh, tlhama wena ke tsise di applications tsa post ya financial analyst wena.
Ke go notisang post na kwa tsi Tijani. Hampro itela re chaisitse. Wa ba itse re ba ntsang ba ichara akere.
Wow, ndi lucky I called you then Chanda.
Sure. It's in your mailbox nya.
Ndavoka.
Tijani we. Ya go sebetsa out.
Eh,
only because I like you. Lerato Forbes, let's start this application, my man.
Ah!
Hake morate musaidi yole.
Hesh!
O mone muloyo.
Ah!
Hela! Udi dira, tsote, hore a bone post eo. How about your application to, you know, disappear?
No. Ndoko kumbila Chanda, please. Please don't. I've worked hard to get this job and I want to get it purely on merit. That's if I'm going to get it anyway.
Hey! Are merit. Timo gaps it. Kwaala, o tla bona go se go ntle.
Dumela re le poi. Semo sa gwe se re tebetse. Mela gane ke rona gantsa gore a tla isiwe ka ambulance go botsa gore Feral Hospital as soon as possible.
O bata o misa spatela.
Nyame o wala makgwa gore re le poi. Ke gore hela dilo tse di tshwanang le bo go idimala le go tsewa ke sedidi ga se tse di ka tsewang motlhogo especially ka motho o mogolwane jaaka re le phoi jaana ke rolagantse gore a tla a ye go bona Dr. Musi ke ena specializer mo ka sekgware go bitsang re re chronic diseases
o batla go moisa botsogo Riveral Hospital ko Francis Town nnyaya Dr. Modiri He was just fine.
Tota ha motho ana le high blood pressure. Se se regetseng se se ka bakwa ke dilo di le malwanyana. E ka tsohela e le just a simple case ya go change medication wa gagwe. Mme gape it can indicate something more serious. Tota re batla gore re dire some more tests gore re rurifatse.
But na le lebo, we make sure ntate mogolo ona dipilisi tsa gagwe tsatsi le letsatsi. Ne re na le ene maabanelana a siame ya go sena.
Bona re le poi. Ga gona sepe se re ka se dirang kwano go mo thusa. Thuso ya e tlhokang o ka e bona hela ko botsogo.
Yaanong wa re dira yang yaanong.
Ke maswabi ka se se diragetseng. Mme o tla tshwanela ke gore a nne kwano malatsinyana. Yaanong sa wena o ka se dirang ke gore gongwe wena kana mongwe wa lesika a ka tla a tla nna le ene go tlhomamisa gore o tshwaregile sentle le gore dipampiri di pegela tse di tlhokang go saenwa le di saene.
Okay. Ke tla bua le lebo o taya go mmankanyetsa dilwana ke taya go reka ditekete. Lebo bathong. Tota, how am I going to explain this to her? Ka nna le gompieko tota Dr. Modira ga ke tlhaloganye.
Nyame, go mo tsengatlhe re le poi. O tla nna botoka. ke na le meeting ya nomoo ke sentseng gore ke tamogele teng. ke tla le bona. Thank you.